bandiraɓe heeɗiyankoɓe, bisimilla moon e radio TKVOUL. Yewtere moon hawnide wuuro Barka tawi ko jubbudi nderi ballundi rendiyanke wu TKVOUL e nder yewtere men ɓennude nde. En kollitino hakkunde kajjata e ɓesgu mum e ballodiral joom galle makko Haruna, peeje ɗe ɓe cakki ngam wallidde ɓesgu mabɓe gila to bange moƴƴingol nguuro mabɓe e laaɓal mabɓe. Caggal ɗum en nani Fatim caɗele ɗe wondi saabu o arino waytanade kajjata rafimo tigguyel makko wondi o. Joni noon en etoto ruttare to mabɓe ngam andude koɓe kaldata. E nder wuuro Barke kettoɗen yewtere kajjata e Fatim kame ɓesgu mum.
Kadjar, tiguyelam ngel ko nyaw nyawtel lebbi ɗiɗi o wona celluɗo ete ala fof komi waɗani mbeɗa hullini moon fewi tawde an wonko gandanɗa sukaɓe ñaagui mami tan ko ya ƴewanamma tinno wallam hen.
Hi, holko ɓi wondi?
O sellani joni ma won lebbi ɗiɗi o wonde mo wonde reedu dogoro e tuure nde gasata. Mi ronki tan yo dartu ete o mo seeɗo tan ete ala fof komi rokkatamo e ñamele kono mi andi hen no fewi. Sehilam, mbeɗa hullini moon fewi.
Holko woni ala fof ñamrundi a rokkanimo?
Saha fof mbeɗa ñamminamo tamroje walla mburuyal. So ronki ɗum mi rokkamo biskit, mi ƴakka ɗum ha ɗigga mi waɗanamo e hunuko he saabu ɓe mbi ina moƴƴi e cellal makko. Yante hen kadi mi ekkinamo ñamde guila omo famɗi beele omo ɓeydo yawde heɓde doole makko.
Wona ɗum Fatim, an kay a yiiti ko lebti ɓi ala ko ñawnimo so wona ko ñammintamo ko saabu ko tottatamo ko ɓurtirimo no fewi.
Ko mbiɗa ko holko saabi ɗum?
Fatim, ɓi yarat tan koye lebbi tati ala ko foti ñamminede so wona kosam endu yummakko ko ɗum o wawi dolde. Ganda kosam endu yumma ala fof ko wawi lomtade ɗum. Kala ko wona ɗum addantamo tan ko ñabbuli bonɗi saabu ñamele keddiɗe ɗe ala fof ko wawani.
Kono mbeɗa yarnamo ndiyam yenti hen kadi mi rokkamo kosam jawdi.
Ala Fatim, ko kosam enduma tan o foti rokkede haw heeɓa lebbi jeegom timmude. Ko wona ɗum ko ala fof goɗɗum ko foti rokkede. Ndiyam e kosam jawdi wona ko makko saabu ko gueɗe ɗe cenaki. Cukalel so heɓani lebbi jeegom kala ko tottuɗamo ko wona kosam endu yummakko kine leptamo tan ɓeydanamo tana.
Wadde somi faami ko ɗum saabi rafi keɓɗo suko o?
Ay joni noon a faami tigi.
Wadde ɗum fa ko min saabi ɗum koli ko majjere boni.
Giƴam hoto hul muyninmo tan mbasa tottudemo goɗɗum ma yi rafi o ma eggu ha laaɓa hayso sellani muyninmo tan.
Ɗum fa ko min saabi ɗum koni ko majjere boni cikkuɗa mo sellu.
Mi sikkani mi yanani tottumo kosam enduma tan hayso rafi o yahani jokku muynindemo so ɗum ɓenni nawam suudu safridu mbasa jimde makko tan aɗa hebbino bojji.
Mi jaaɓima mi wat ko mbiɗa ko a jarama kajja mbeɗe mi jaaha a jarama kajja a riwtini kam ɗo majjere mawde ñagotomi tan ko yo ɓiyam o sellu ha wayon ɓiɓɓe ma ɓeni a jarama e bajuma.
Ɗum no yo jaam ñallu yo Allah rokku jaam Fatim. Kajjar aɗa andino min nenam yarnanomi tan ko kosam jawdi min meeɗa hebde ɗiɗo rafiji.
Ina wawi wonde a dañi fartangue mawɗo wasde rafede hen kono fartangue mo dañɗa o firtani tan neɗɗo kala ina wawi dañde ɗum kono tiggu kam ko kosam endu yummum tan moƴƴe mum.
Sahaji de mbaylim
woy heegam yoyi nene yaare yaare woy heegam yoyi nene yaare yaare.
War ses silay ko ɗum woni ko gollata?
Kom jinnaɗo yarde paame tasika ha jimi hen yaare mawde.
Jafoɗa ɓinguelam komin waɗi ɗum foof somi hippino ndiyam ɗam ɗum foof aratano hen a waɗi ko moƴƴi da yara ndiyam ɗam ɗum ala ko ɓeydat so wona rafiji bonɗi fadmi rufo e ndiyam ɗam ha laaɓa mi yaaha mi ƴoguya goɗɗam.
A jarama nen.
Ayi ala fof ko ɓuri rendi ndiyam e gueɗe bonɗe a wino ma ƴewanen bidungaji ngam wawde rendi ndiyam e ñonkoto bonɗo saabu ndiyam so moftama ma wallite en no fewi e cellal ɓesgu men.
A haali gonga Ibrahim addininomi bidungaji kono mi heɓaniɗi to sabu o fadi ko kalis mako
no foti bidon gor jara
o yo yeyar goto kala ko ujunere temedde didi mbudu
ujunere temedde didi mbudu
eh
fitu ko temdere nogas e kalis men keso
eh temdere nogas arandi mi suwa wode kalis keso taw kadi o beedi en chabanten mbudu ngam pasum haado
chabantari
eh
eske
eh chabantari dum fo wonata ko farmiso temedere
jaran wonata ko temedere chafan joy bidi heddara do kalisal seeda mo kemnome en jubudi te kaful tottunomin mi tottuma jaha chodana en haysinu ko bidon gor danen do moftuden diyam men danen kadi no kabirden e rafiji bondi holi yande ma hen
komiji moj dum non totam kalis mi yaha joni mi addoye
nda ya ngara
nen en gonta yidi ja en den diyam men wona
a hali gongo bingilam joni kay en dañi dum moftuden diyam men tawi hay cadel goti en kebata bismillahir rahmanir rahim ehe an joho jafuda te wonko jejjit mi widam
ko biida
beydu kali sed chodar nam hen fetcher meter bagi gaz e butel jawel
fetcher meter bagi gazo kay ko sodde teker surtinirde tan
ala ko ngam siwtirde ndiyam dam so ndiyam in mofte in foot siwted bel nyonkoto o fof wasanade ndiyam dam tiagal dum tobitel jawel ngam wardi microbaji di jadoje ndiyam dam e on saha ndiyam cenidam labdam wawa danete tawi ala hayra fi goto
eyi moji sanne
tiagal de haruna arti galle mum o woni e hamtade wonde hajuji makko no bay hewdi ni o dañani yewtidde e sukaabe makko sabu biddo e kala saha ene foti badede yewtide fijje sabu ko e needi e ngurdam jeya
silay ane jenab ngare gay
mbare ses had mon gañati
bojilam holto gonnoda han gilu subak mi yanim
bab gil ngartum mi yaltan gallo
o wonno ke fiji gilo arti bojilam arbu chom hen argay beedu wande beedu kadi beedu beedu hati mujego yo
ey jenab jodo sara moni sile mi tinden on tindol gol jinaba meedi tinden dim de jaarami do sile yarato do ko tindol hakunde dambe bojel mi tindo wala
ey bab tind
won ko wonno do ina wona wonata ko tindol wonno do ko dembe bojel e mbaddi falo nyabbe falo ngonon dem gaydum ha findi oran gandi pindi kam way kono bedon ni woldi sede verti sede dem badi ya bangi mumo firti halab wujud ina leet haydi gotel o yiyan warto halam bojel yi bojel hande nden jami to tawmi tan ko bedon alha hi min kam mi itti ko wonno e bangam fof hedino an ya ittoy bojelum ala accu hen tan en mojje ha may o wi e kon yi tan ha bendi ha wadi nyebbe mojje bojel ar suñ kanko o ar o tedon gootel ngel yejino ngel o yidi yo rakke hen bojel wi kanyum de bayde kanko itano hormo walla tam kad hay daro katam hen nyawro jignonde o weddi nyebbe bojelde bojelum itti nyawrama wi ko ndewon nyawrama bi ala wanande jilli boni serta wanande bojelum ngonde wi wanande don tan ey dum non bandira danude hankanti hiri ha jango sala jabi jokkan non jehelilude ha jango sala jabi ew yo jangwal jehe
mi andan ad andi dido tindi andeke ad fori
anda hi bedu jogi hen goldi beldi mami tinden dum so Allah jabi
ah
otu
galan otu horam
otu ranat
ha
dum ko dadi sehlam maryam bi usman ko choyinol in waita wonke jibindi
ah
medam ya hatun yawno be ngori
ey ya kay mimi topito suka beno lelori
bandiraabe hediyankobe ma en jokkoy deedo yewtere hakkunde kajjata e besgu mum e balde garoje to wuro men hawnide barka e radio men tekavul on jaarama.